Yeah, yeah, yeah.
Pressure from Niger Remix.
Yeah.
Terry your monster.
Yeah. Oh, 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 oh. Ah, no, no, no. Oh. Mm. Yeah, yeah. Na mwezi na kosa usingizi kwa ajili ya wewe. Yeah, yeah. Shachoka mimi kuvumilia, tatembea gahata na irizi nikupate wewe. Yeah, yeah, yeah. Moyo utulie, kukufata naona haya, naona haya. Nikisema nivumilie, naungua moyoni. Naona vibaya, natamani kuchumie, ila ndo siwe. Ina maana mitungo zoyote, maneno yote yanatokea kupitia huku. Ama kisa sina chochote, nakosa kukutumia hata vocha buku. Nikajua mapenzi ni popote, masikini fukara japo ni thubutu. Nikapata thamani yako, upendo wako. Haba au supia yamekuingilia, au ndo sio riziki yangu, wala sio fungu langu pia. Maneno matamu si hapa, kwa meseji mbona nakuandikia. We ujali, ujali, kwako sijiwezi. Tena nimezama, nimezamia, nionyeshe mapenzi. Ndo nimekwama na kusubiria, sinifanyie ushenzi. Mimi naumia, wewe unafurahia, nene wapi kipenzi? Ina maana mitongozo yote, maneno yote yanatokea kupitia huku. Ama kisa sina chochote, nakosa kukutumia hata vocha buku. Nikajua mapenzi ni popote, masikini fukara japo ni thubutu. Nikapata thamani yako, upendo wako.
Monster.